Iyi mwumva na radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu, mu Burundi mudukurikira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Mushobora no kudusanga kuri internet ni www.radioyacu.com. Turi no ku rubuga rwa Facebook ari urwo VOA Radio Yacu, kimwe no kuri YouTube. Hano i Washington DC muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi muri studio ya 7. Geoffrey Mutagoma haraza kwakira telefone zanyu mu kanya. Turabasdamukije rero mwese abatumva umuherere hose ku isi, kandi tubahikaze mu kiganiro muri isanga. Uyu munsi twabatumiriye rwiyemeza mirimo kugira ngo mwungurane inama n'ibitekerezo, ikaze mwese kuri radio yanyu muri isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'izwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio ijwi rya Amerika i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Cyo tubanywanye dukomeje kubatumira muri ibi biganiro tubararikira barwiyemeza mirimo ngo ubwenge burarahurwa nk'uko bavuga mu kinyarwanda. Uyu munsi turagaruka ku bworozi bw'inkoko. Muri kiganiro turi kumwe na Madame Agnès Uwamahoro ari mu Rwanda, yorora inkoko zikamuha ifumbire na gaze yo gutekesha biva ku matotoro y'inkoko. Ibi byose rero anifuza ko byagera ku baturanyi nyuma yuko ibintu byo gukoresha mu gucana bigenda bihenda mu gihugu. Mube rero hafi muganire nawe, mumusobanuze, mutange inama n'ibitekerezo nk'uko bisanzwe mu kiganiro cyanyu muri isanga. Reka rero twakire umutumirwa wacu Madame Agnès Uwamahoro. Uraho neza, urakomeye.
Muraho nanyu munyamakuru, muraho n'abandi bose bakunze kuvuga ibya Amerika.
Yego. Noneho nagira ngo nari nkuvuze mu kanya, ariko nagira ngo nguhe akanya gatoya ubanze ubibwira abatwumva bamenye uwo baganira nawe uwo ari we.
Murakoze cyane. Ni koko nitwa Madame Uwamahoro Agnès. Nkaba ntuye mu Rwanda mu karere ka Bugesera mu murenge wa Ntarama, akagari kitwa Kangenge, umudugudu witwa Kabeza. Nkaba umudamu, nkaba ndi rwiyemezamirimo cyane cyane mu bworozi bw'inkoko.
Yego. Ubwo bworozi bw'inkoko ubumazemo igihe kingana iki?
Ubworozi bw'inkoko navuga ko mu buryo buhoraho mbumazemo hafi imyaka 8. Ari byo nkora nk'akazi.
Yego.
Nukuvugira aho gatoya.
Yego.
Nabikoraga ariko mbifatanya n'akazi.
Wabifatanyaga n'akazi. Akazi wakoraga se kari kajyanye n'ubuhinzi n'ubworozi cyangwa wabaye nk'uhindura?
Nabaye nk'uhindura. Akazi ubundi nakoze igihe kinini cyane kare akamu.
Ntabwo tukumvise. Banza telefoni y'umutumirwa icitse, reka twongere tumushake.
Igira hirya ariko madamu. Ni inkwenyegera ariko. abanyabugongere ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe
ngo jewe duwibuko
yego rata urumunyarusange kazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo
ariko birasi muhumuruka mana
shofe wenda unashaka kuri wacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye
emye kwetu ni bugo
ndi bugo
wiki nukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibesha kundi yapa papa shofe twigende komba taxi yaje
taxi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye
komba taxi Mwite gulirwa kandi mukayigizwaho na
La Benevolencia Grola.
Radijwi ya Amerika he Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda madame w'amahoro wari urimo kutubwira ko utahereye ku bikorwa by'ubuhinzi n'ubworozi ko hari akandi kazi wakoraga najya ngukomeze igitekerezo cyawe.
Murakoze cyane kandi munyihanganira abanyumvaga bigahindukaho gatoya. Njyewe ubundi natangiye gukora akazi gafitanye isano no guhugura abantu bakuru no kuvuga guhera nyuma y'1994 nyuma ya genocide yakorewe abatutsi nibwo natangiye akazi ko guhugura abantu bakuru mu kwiteza imbere mu kubaka amahoro n'ubumwe guhindura imyumvire abantu bakabana mu mahoro kandi bagakora ibikorwa by'iterambere natangaga rero amahugurwa yo guhindura imyumvire n'imibanire ibyo rero nabikoze igihe kinini ku matsinda atandukanyije ibikorwa yaba amatsinda y'abahinzi n'aborozi cyangwa amatsinda y'abakozi bakora mu miryango itegamiye kuri leta ariko bafite ibikorwa n'ubundi bijya guhura n'abaturage cyangwa abahinzi n'aborozi na cyane cyane mu iterambere ubwo rero niwo murimo nakoze guhera muri 1996 kugeza muri 2015 nakoze guhura n'amakoperative baba abayobozi bayo cyangwa se abakozi b'imiryango ikorana nayo
nuko nyuma noneho rero haza kuza igitekerezo cyo korora inkoko cyo cyaje gute
igitekerezo cyo korora inkoko cyaje mu rwego rwo kugenda mbona yuko nkeneye nanjye kugira umushinga wo kwiteza imbere mbona ko gukora akazi uhemberwa ukorera abandi ukora mu mishinga igenda ihindagurika igenda inahagarara cyangwa igenda ibura abaterankunga kandi nkagenda nunguka ubumenyi nakoranye n'umuryango wakoranaga n'amakoperative y'abahinzi cyane ariko nge nshinzwe kubahugura ubwo rero byageze ubwo nanjye mbona ko ngomba kubaka igikorwa cyanjye cyo kwiteza imbere ariko ngishingira ubuhinzi no kubworozi mfata uruhande rw'ubworozi cyane bw'inkoko ubwo rero natangiye nanjye mbyiga ntabizi ntabwo nari nzi ibisabwa ntabwo nari nzi ibikenerwa ariko nanjye nisungaga ababisanzwemo babimazemo igihe bakagenda basa n'abampugura bakanyerekera cyangwa bakaninyura bakambwira bati hano bigenda gutya inkoko bazitaho gutya nuko nabitangiye rero nabitangiye mbifatanya n'akazi muri 2012
ugira ngo urebe ko bizatungana
igihe nari ndi mu kazi ariko nshaka no kugira ngo mvuge ngo akazi ko kazarangira muri 2015 nzakora iki ubwo rero nashaka guhitamo mu byonzi byose cyangwa muri business mbona zose hanze aha nashaka guhitamo icyo nzakora
nuko uhitamo inkoko inkoko rero niki cyatumye arizo watoranyije mu bworozi bundi busanzwe cyangwa se akaba aricyo gikorwa uhitamo gukora
igikorwa cy'ubworozi bw'inkoko ntabwo nanjye nahita mvuga ngo ni iyi mpamvu ariko narabyebye mbona ubworozi bw'inkoko aribwo bushobora kumfasha kubona icyo nshyira ku isoko mu buryo bwi navuga ngo burebure nashaka gushyira ku isoko amagi abona ko ninzajya amagi yampuza n'abantu benshi abo njye muriye abo nyahaye cyangwa se namenya ariko hari hakirimo kakano kitwa kwigisha guhugura narebaga ikintu cyazatuma nanone mpugura ariko nanone bifatika bitari teori bivuga ngo nanje muri mu kazi mu mushinga nkoriki ingorane zose ziri mu mushinga nkazimenya kuko ibyo nahuguragamo nabihuguraga abandi babiri ariko nje ntabirimo
umva rero madame Agnes w'amahoro amahugurwa wabaye nk'uyahunze ariko aranzara gukurikirana n'ubu urimo kuduhugura
nanze kuyashyira ku Rwanda ariko nshaka ko yashingira ku gikorwa gifatika ku mushinga ufatika
yego reka rwose tubigushimire kuba wafasha aka kanya ukemera ko tuganira abakunzi b'ijwi rya Amerika bumvise ikiganiro wagiranye na mugenzi wacu Asumta Kaboyi mu Rwanda yasuye umushinga wawe barabikunda bifuza ko noneho mwaganira rwose none wakoze cyane kutwemerera kuza nagira ngo rero tujye ku murongo wa telefone twakire abakunzi b'ijwi rya Amerika duhereye kuri Nibyisi Vincent uranyumva
ndakumva neza
wiriwe urahagana he
miwe neza ngemerereye muri Kenya ariko ukinabashe kubona nyisanga nyamutwe mwatsizeho
yego
kuri Facebook yo umubyeyi urori nkoko hello
yego komeza turakumva ariko wigira ahantu hatari urusaku yego komeza
ye uwo umubyeyi urori nkoko nifuza kumubaza nabonye okay nifuza kumubaza ibibazo byinshi benda ahaherereye se umuntu yishaka ashaka kumugeraho yamugeraho gute ese yorora inkoko z'umuhe bwoko ese niki gisaba kugira ngo umuntu abe yakurana nawe ubwo n'ibindi byinshi ndabasha kumenya kuri we
ye buretse abanza gusubize bimwe muri ibyo ngibyanyu muraza kumubaza ibindi nyuma ubwo nabandi barumviraho yari yavuze aho aherereye ariko ndibwira ko ngo hariyo hasubiwemo cyangwa se wari utarakurikira icyo gihe yakubwira muri makeya kuri ibibazo byawe madame w'amahoro
murakoze cyane niba nabyumvise neza yitwa Vincent Nibyiza
Nibyiza
Nibyiza arakoze cyane uri mu gihugu cya Kenya na abaturanyi bacu mu Rwanda na Kenya biragenderana cyane ku buryo biroroshye ko yava muri Kenya akaza gukora urugendo shuri iwanje mu Rwanda mu karere ka Bugesera kwa muyobora rwose akatugeraho ariko nanone twanaganira yajya duhamagara tukavugana ku buryo ibyifuzo bye byaba ari byo kumushinga uko yabutangira cyangwa uko yawukora cyangwa niba ashaka no kuwukorera inaha twamuha inama z'inzira yanyuramo nakoze
Vincent waruvuze ngo ufite n'ibindi bibazo
sorry
ubwoko bw'inkoko worora
ndi umunyarwanda mvuka mu karere ka Rutsiro
yego
hello
komeza turakumva
mvuka mu karere ka Rutsiro nuko mbano nuko nkuri hano muri Kenya ubwo rero maze kubona uburyo ba maze kubona kuri Facebook nifuza ko namenya byinshi uko nyine mfite icyo gitekerezo cyo korora inkoko ubwo rero ndavuga ati oke byaba byiza ese worora inkoko z'amasake worora inkoko z'ubuhe bwoko n'amadendo cyangwa inkoko zisanzwe izituzi twese
w'amahoro
murakoze cyane njyewe ubwoko bw'inkoko bukunze kororwa ndabworora ariko sibwo buri gihe mba mfite uyu munsi uje kunsura wansangana ubwoko bwitwa saso ni ubwoko ubufite inkoko kazi ntegereje ko zitera amagi ufite buvukana n'amasake amasake arakura akagurishwa mu gihugu hirya no hino mu butubari cyangwa n'ahandi bafitiye iminsi mikuru ni ukuvuga rero ngo akandi ndimo ndategura umushinga ukorora n'inkoko zizwi ku izina rya pondezi ni ukuvuga rero ngo ni inkoko twita ngo z'inzungu zitera amagi menshi uwo ni umushinga wenda gutangira ariko sinjya mbura ubwoko bwitwa saso impamvu yuko bumpuza n'abandi bashaka kwiga korora abagitangira nibo nizo mbigishirizaho cyane cyane b'ubushobozi bukeya borora 10 20 zo mu rugo
Murakoze. Bivuze ko abantu bakorura bakora ingendo shuri iwawe bigenda gute kugira ngo umuntu abone umubonera umwanya?
Murakoze. Kugira ngo mbonere umuntu umwanya bisaba ko ampamagara tukabivuganaho. Tukavugana ngo urashaka urifuza kumenya iki? Noneho tugahana umwanya ngo igihe iki n'iki, reka ibindi byose nzabihagarike nguhe umwanya uzaze twicare tuganire unarebe ibyo ushaka kureba.
Reka noneho ubwo Vincent muhe ijambo rya nyuma abanze niba hari ikindi yari yifuje kukubaza mbere ko tumurekura. Vincent.
Hello.
Vincent. Hari ikindi kibazo wifuzaga kubaza?
Nabazaga umuntu ashaka kuza gusura uwo mushinga we cyangwa ashaka gukora urugendo shuri, hari igiciro kizwi kiriho cyangwa nukuza umuntu akamugana akamuhamagara akamumenyesha cyangwa hari izindi nzira bicamo kugira umuntu abe yamugeraho?
Agnes.
Dutegura kuba twashyiraho igiciro ariko turacyegeranya ibi turacyegeranya ibyasurwa ari byinshi, ariko kugeza ubu ngubu gutanga ubumenyi turabutanga cyane cyane ko noneho ubu abo tuba twegeranye ni abantu baba bashaka guhita bangurira inkoko bakazigura bo bagiye kuzorora. Ibyo bivuze ko hari imirimo ikorerwa inkoko zikivuka imishwi abantu badashoboye gukora. Ngewe noneho ngafata umushwi wavutse uwo munsi nkawukorera imirimo isabwa, yageza ku kwezi amezi abiri umuntu akagura izo ashoboye kujya korora. Uwo rero ntabwo twamucuruzaho ubumenyi, ahubwo araza tukamwigisha tukamusobanurira akagura inkoko akajya korora tukanamukurikirana.
Yego. Ubwo noneho bahe nomero bashobora kukubonaho igihe bakenera ko muvugana nyine kugira ngo mwumvikane ku gihe bazira?
Yego. Nomero bashobora gukoresha ya MTN 0 7 5 5 7 5 3 5 3 8 3.
Yego. Urakoze cyane rero Vensa.
Niyo nkoko imaze amezi abiri umushwi cyangwa se inkoko nkuru bene ihagaze ku giciro cyangahe, cyangwa se benda n'ibanga ryawe ntago wabitangariza kuri radiyo?
Igiciro ako kanya kandi utagiye guhita ugura biragoye. Iyo umushwi umaze ukwezi ugura 2500 hashize ukwezi kumwe. Iyindi minsi ikurikiraho rero biterwa n'igihe uyisanzemo, tukakubwira ngo kuko usanze ifite igihe kingana gutya urishyura amafaranga aya n'aya. Ubwo rero ibiciro bigenda birutana bitewe n'icyo umukiriya akeneye. Hari n'uvuga ati iriya yatangiye gutera wayimpaye nkaba ariyo njya korora ngahita mbona amagi yo kwihera abana mu rugo. Icyo gihe rero ukazasanga iri hagati y'8 n'10 biterwa n'iminsi asanze ifite, tugenda tubibara dukurikije iminsi.
Nibyise rero Vincent, reka tugushimire hanyuma twakire Veniste Nsengimana ariko Fabien mvuye kure nawe yaba yihanganye gatoya turabizi ko ategereje. Veniste ni wowe tugezeho. Veniste uranyumva?
Ndabumva cyane nyakubahwa, murakoze cyane nyakubahwa mutumire, muramuje cyane.
Ye, urakoze cyane nawe. Iyi hanyuma ubwo ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo?
Ndamushimiye.
Ego hama bo tujye ku kibazo cy'ubworozi bw'inkoko. Ubu ngubu twebwe ngaha i Bujumbura ikibazo cyo korora inkoko turagihinirizwa ko cyane, ariko cyaratunaniye rwose kuko turagura imishwi y'inkoko ntituzi ko tugura inkoko zitari zo cyangwa zoba zavutse zitageze cyangwa zigwaye. Najye niherekwa akarorero naraguze inkoko zishyika ijana kugira ngo ntangure korora ku buryo bw'uko leta yacu iduhimiriza korora kugira ngo twire nko ku migambi kubera akazi kabuze. Ariko izo nkoko baduha imiti tuba turazitera tugura mu mafarumasiye y'ibitungwa, ariko tugasanga zirakura zikazipfa zose. Ntituzi ko twatworora inkoko zitari zo sizi kumushaka kutubwira inkoko zo tokorora numuki woba utekanije ko kotera to gaburizo nko kugira ngo zigira amagara meza.
Madame wa mahoro ni mumubwire niba hari icyo mwamufashaho cyangwa niba hari n'ikibazo mwifuza kumubaza mu kugira ngo mubonere igisubizo kinoze.
Murakoze cyane. Namubwira muri rusange ko korora inkoko bisabye ubujyanama ku bijyanye n'ubuzima, bisabye umujyanama ubizi wabyize uwo twita umuveterineri. Abaye hari mu gihugu aba veterineri ndatekereza barahari mu gihugu cyanyu, ari abagurisha imiti cyangwa se n'abandi babyigiye, babaye bahari urabifashisha kugira ngo basuzume uburwayi bw'inkoko bakumenyere umuti. Natwe turabifashisha. Hanyuma nanone ikirebana n'ubwoko bw'inkoko biterwa naho ziva. Ituragiro niryo rigomba kuba rizwi rifite imishwi yizewe ko yakingiriwe mu ituragiro. Nkatwe rwose mu Rwanda hari gahunda yo guturagira, yo gukingirira imishwi mu ituragiro, kandi abatanga imishwi bagakurikirana umworozi ku buryo niyo yagize ikibazo bareba bati byabikomotse se ku mishwi cyangwa bikomotse ku mworozi. Aho ngaho rero gukora kinyamwuga mu bworozi bw'inkoko bigendana nizo nama ku mpande zombi, inama z'aba veterineri n'inama z'abatanga imishwi ariyo maturagiro. Usinzira uko mu gihugu cyanyu bihagaze ibyo kubona imishwi yizewe.
Veniste wafashishije veterineri
imishwi inkoko tugura tuyigurira, hari kampani yitwa Mutoyi dufite ngaha mu Burundi. Turagura inkoko, tukagura imishwi, duheruka tugura, ntibagaruka ngo bakurikirane barabe ibyo twabaguriye ibyo ari byo. Aha mu Burundi rero turakeneye abahinga. None ga nyakubaha umutumire mwebwe nk'abahinga nyiriki mushaka kudukorera kugira ngo tutahure cyane he tumenye nk'igihe twobitura tukakora nk'urugendo shure tuza mu Rwanda. Niki gisabwa kugira ngo dukore urugendo shure tuze tumenye niyo miti iyo ari yo mushobora kugaburira inkoko kugira ngo zigire amagara meza, tumenye n'izo nkoko ubwoko bwazo kugira ngo tubutahure. Mbega nta gisabwa kugira ngo umuntu agire ubumenyi ari mu ruganda iwanyu. Hama ikindi nacyo nk'ubu nk'igihe turi mu makoperative, leta yadushimye amakoperative nubwo bituzaniye ko twora ziguma zipfa, kuko tugewe genye n'amakoperative menshi zagiye zirapfa. Ubu bagiye bahindura mu bindi bakabajya mu bw'inkwavu z'inkoko bagiye kubiheba kuko zitagira ubuzima buhitane zigapfa. Bo nk'igihe nk'amakoperative yo kwitura bwa Burundi kugira ngo dufashe, twabwise ko uri umuhinga twashobora kubitura mukadufasha mu kutuhimiriza cyangwa mukadukarihiza ubwenge kugira ngo tumenye ingene icyo gikorwa cyogenda neza. Murakoze.
Mbere yuko ugenda reka mbanze nkubaze, mufite veterineri, mufite abo bahinga mu bijyanye n'amatungo?
Ego, bo abo bahinga dufise sinumva ko umengo baba baranabyigiye kuko zigandagurika bari ngaho zitababona. Ntacyo banakora kugira ngo bashike mu ruganda ruba rwarahinguye izo nkoko kugira ngo bagire icyo babagije. Ni babandi batobwa kugira ngo baserukire abandi hama bakigisha ingene bashobora kuvura izo nkoko. Sinumva ko bayifisemo ubuhinga cyane, nta bumenyi n'umengo barayifisemo cyane kuko ibyita zose tuba twarose abantu baza ngo bajye kudufasha, ariko ziragandagurika badushikiri.
Madame Uwamahoro, mwamubwira iki umuvandimwe?
Harakoze cyane. Ibibazo biri kuba ku bavandimwe bacu b'Abarundi mu bworozi bw'inkoko, twavuga ko hari byisanisha n'ibyo twigeze kujya tugira, ariko ni ukuvuga ngo ikintu gituma ubu bworozi bushoboka ni uko habaho ubufatanye bw'inzego zitandukanye. Nk'ubu twebwe mu Rwanda, ni ukuvuga aborozi, twishyize hamwe mu ishyirahamwe rimwe ry'aborozi, tukajya tubasha gukurikiranira hamwe, tukavuga ngo niba wavanye tugafatanya n'inzego za leta. Twavuga niba bavanye imishwi mu kigo kizwi cyahawe uburenganzira bwo guturaga imbere mu gihugu cyangwa no hanze, ukerekana ko wazifashe muri icyo kigo, ukaba wahura n'ikibazo kidasanzwe kidaturutse ku burangare bw'umworozi, icyo gihe habaho za nzego zireba cya kibazo zigasuzuma zikavuga ngo turabona ikibazo cyaturutse cyabereye aho zaturutse, cyangwa turabona ikibazo kiri guterwa n'ibyabereye mu kiraro ku mworozi, habayeho uburangare cyangwa zahawe ibiryo bitameze neza. Urumva rero ko ari abakora ibiryo, inganda zikora ibiryo, ari abakora abatanga imiti, birumvikana ko koko bize ikiveterineri cyangwa bize kuvura amatungo, hari igihe bava mu ishuri ariko batarakora experience, bataragira experience cyangwa icyo twita guhuza ibi amashuri byo bize mu ishuri n'ibikorwa biriho hanze kuri tere, babasabwa kwimenyereza. Ibyo nabyo rero bisaba amahugurwa menshi, bagakorana n'aborozi cyane bakareba ibibazo bihari kugira ngo noneho babone uko bakora ibyo bize. Natwe rero twavuga yuko mu gihugu cyacu kiri gukorwa ni uguhuza abize bagahabwa amahugurwa, bakasura aborozi hakarebwa noneho nabicyo bongera mu bumenyi bwabo bavanye mu mashuri, ku buryo nta ukora umwuga w'ubuveterineri adahawe uburenganzira bwanditse bw'ikigo cy'ishyirahamwe ry'abaveterineri, kugira ngo nakora n'ikosa akavurira umworozi nabi nawe abe yabibazwa. Ikindi ni uko gukora ingendo shuri ndumva byaba byemewe hagati y'ibihugu, aborozi mushaka kwishyira hamwe mukava mu gihugu cyanyu mukaza mu cyacu muje gukora ingendo shuri, niyo mutarukora iwanjye gusa n'abayobora no n'ahandi mwarukora, mushobora no kudutumira ku giti cyacu tukaza tukabasura tukabongerera natwe ubumenyi dufite, byose birashoboka tugiranye imikoranire myiza tukabyumvikanaho. Murakoze.
Yego, urakoze nawe. Reka noneho twakire Fabien Mvuye.
Akabazo kamwe nari nsigaranye.
Akabazo wari usigaranye ukanyarutse.
Ego nagirambaze mbega vuba hamwe dukoze urugendo shuri tukaza mu Rwanda iyo kibanyi cyacu cyiza cyane namwe mukaza, mushobora kuba tworonka uburenganzira bw'uko dushobora gukura izo nkoko mu Rwanda tukazizana kuturira ngaho iwacu i Burundi. U Rwanda rurabyemera ko mushobora kuduha izo nkoko, mwaba mwarakwiye mu Rwanda mufite inkoko zikwiye ku buryo natwe nk'abaturanyi banyu mushobora kuduha ko izo nkoko zanyu kugira ngo zorore.
Madame.
Murakoze cyane. Ubu kugeza uyu munsi amakuru mfite y'ituragiro, amaturagiro ari imbere mu gihugu, tuzi yuko ashobora no kugurisha imishwi mu bihugu duturanye. Hari ibihugu batangiye kujyanamo, haba muri Kenya, Uganda, Congo n'u Burundi, twizeraga ko rwose ubonaho bahajyana inkoko. Ubwo rero biroroshye ko nabaza nanjye izo nzego, kuko hari aho duhurira muri rya shyirahamwe nkaba nababaza nese i Burundi mwatangiye kujyana imishwi ko hari abayikeneye. Ubwo nanjye mbonye adresse y'uyu Venuste, telefone ye, biroroshye ko rwose namuhuza n'amaturagiro yo mu Rwanda tukumva ko imishwi yacu yahagera.
Murakoze. Nizeye ko yafashe nomero yawe, wayimusubiriramo niba yaratari ku murongo ukayimusubiriramo byibura ku buryo yaguhamagara hanyuma icyo kibazo mukagikemura.
Yego, yange ni 0788 75 5383.
Yego, noneho reka twakire Fabien Mvuye kure. Wakoze cyane kwihangana Fabien.
Hello.
Turakumva.
Ndamo kiza mutumere hamwe n'abari kwarumbisa radio y'i Amerika bose.
Barakumva.
Ego, kibazo cy'ambere kwanza n'intererano. Tubanze gushikora shimira ku kiganiro kiza mwaruteguriye kuri radio y'i Amerika. Ariko tusaba turimo bakunzi bayo.
Murakoze.
Akabazo kambere. Ego, akabazo kambere natumba maze umutumire. Mbega ko se jende mu Burundi mu ntara ya Karusi.
ubworozi bw'inkoko aho ndi kenshi ntabwo ntibuhamenyereye cyane kubera nkeka bipana na kirima mugabo no bwari kirima ahubwo no kutamenya no kutamenya uburyo twozorora tukabura nawe dukora amakuru imwe twashobora kuzorora kabazo kagana ngo mbaze umutumire ubona uwo mutumire ari mu Rwanda nanjye ndi mu Burundi ega turakoresha internet cyane mbega nta site twashobora kuronka yo twashobora kuronka ko amakuru y'ido n'ido y'ubwo bworozi bw'inkoko ona kabazo kambe kabazo kagira kabiri kebwe mu Burundi dufise ahantu hamwe honyine bashobora gukora imiswi y'inkoko bahita mutoyi ni mu ntara ya Gitega aho naho kugenda kugura iyo miswi babyiyandikishe nta birebire ugenda uti niho kugiye kugura yuko ari iz'inyama nuko ari iz'amagi mbega ushobora gutandika ushobora kuntandukaniza ubwoko bw'inkoko z'inyama n'ubundi bw'inkoko z'amagi
Reka gusubize
murakoze cyane Fabien ndumva kuba mufite ituragiro rimwe ribegereye ari ikibazo cyangwa ari naryo ryaba riri mu gihugu hose simbizi cyangwa nawe niba warabimenye ntago tubizi cyaba ari ikibazo kuko ntago ryabasha kubagezaho inkoko mwifuza mubaye muri benshi ibi babyiza ko haba amaturagiro atandukanye ariko ubwo urumva bizagenda biza namwe bitera imbere kuko nkatwe dufite amaturagiro amaze kugera nko kuri atandatu kandi hakabamo n'abandi batumiza no hanze iyo bibaye bikeye ibikenewe kumenya rero ko imvuko ufite ari iz'inyama cyangwa ari iz'amagi bisabye kuba ufite ubwo bumenyi warabuhawe ukamenya ngo iz'amagi ni ubu bwoko kuko nazo zibamo amoko menshi hanyuma zororwa gutya izishoboka mu gihugu cyacu bitewe n'ikirere cyaho n'izi n'izi ubwo rero ubwo ni ubumenyi natwe rwose ubumenyi twarabushakishije aho twumvisha amahugurwa tukajyayo aho badusabye kwishyura tukishyura kugira ngo natwe tubimenye tumenye itandukanyirizo za rya buri bwoko kandi no kuzorora biratandukanye buri bwoko bwororwa bitandukanye n'ubundi byose rero ni ubumenyi nimushaka rero korora neza birabasaba gushaka ubumenyi iyo usomye kuri internet nibyo hose birahari ariko hari igihe ubisoma ntusobanukirwe bikaba byiza gukora n'urugendo shuri ukareba uti bitandukanye gutya buri bwoko buransaba iki niki niyo mpamvu guhana makuru collaboration ari ngombwa murakoze
ariko iyo umuntu agiye aho batanga imishwi bashobora kumusobanura kamubwiye inkoko ni ubwoko bakamufasha guhitamo
nibyo rwose buri turagiro riba rifite ubwoko ryiyemeje kugeza kuborozi bashobora kugira amoko abiri cyangwa se bo bakiyemeza ubwoko bumwe gusa bityo bakaba twazamuha natwandikira tuzamuha amazina y'amaturagiro ari mu Rwanda n'ubwoko bw'inkoko baturaga niba bashobora kandi no kuzigeza bishoboka ko banazigeza kuborozi bari hanze y'u Rwanda bakaba bakorana ubwo rero ndumva imishyikirano itangiye yo gukorana no guhana amakuru no kuba twakuzuzanya
yego twibutse abatwumva ko hari radio y'ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro muri isanga aho uyu munsi turimo kuvuga ku bworozi bw'inkoko umutumirwa wacu ni madame Agnès Uwamahoro akaba afite rero inkoko yorora nkuko hakomeje kubibaganirira nagira ngo numve niba Fabien haba hari kandi kabazo yabasigaranye mbere yuko twakira undi Fabien hari akabazo sigaranye
yego kandi kabazo nayo sigaranye urumva twebwe mu Burundi bifite naba bari ko ari rimwe mu gihugu cyose naye nawe usanga bitoroshye kugerayo iyo bo amakuru yo kuri internet nayo ntuyabimbaye na habari nishyize nk'uwikereye kuri tere akaraba parasiriki nayivuze akabazo ka nyuma ko kumaza ati mbega none nk'uko mbona ibihugu byacu bimeze ari ibihugu bituranye kandi bibanye bishyitse umuntu akagira ubushake bwo kujya kureba kugera kuri tere aho iwabo byokora yuko umuntu aha kuri bumenyi canke yo dadanye niyo miswe itagoranye
madam
murakoze cyane icya mbere nukuza kureba ukareba ukafata n'ubumenyi ugafata n'umwanzuro kamenye utese ntwaye imijwi nayigezayo imeze neza icyo gihe byose kuri tere waje kuri tere biroroshye cyane kubimenya kandi akabaho no kusobanukirwa niba wayihavana ikagera aho wororeye cyangwa utuye mu buryo bworoshye itagize ikibazo bitewe na transport uburyo bwo kuyitwara ese bwatuma igerayo amahoro ikazaba myiza kuko yakoze urugendo ruyinaniza hari igihe nabwo yakubera ikibazo yavutse ari myiza ariko ikagerayo inaniwe ariko gukorana na ya maturagiro dufite imbere mu gihugu tukaganira iyo ibishobora no kugufasha uburyo ubwo kugezayo ya mishwi itagize ikibazo ibyo byose rero urumva bizava mu biganiro tugiye gutangira kugirana ndabyizeye kuzorora neza rwose murakoze
yego rwose twizeye ko bizakunda hari ku murongo wa telefone turi kumwe n'umudamu wagerageje ubworozi Solange ubwo reka nawe tubwire uko ubworozi bwe bwifashe Solange uranyumva
ndabumva neza
ikaze ku ijwi rya Amerika rwose uzi igihe hari abavandimwe barimo kubaza ibijyanye n'ubworozi bamwe bafite ibibazo by'indwara z'inkoko zigenda zipfa wowe ubworozi bwawe buhagaze gute wowe butangiye ryari
jyewe ubworozi bwanjye nabutangiye numva mbamaze n'imyaka itandatu ubworozi bwanjye njya kubutangira rero nabutangiye nshishikajwe na madamu Anyensi niwe wamaze ubwoba kuko nabanje kutinya iyo umuntu atarajya mu bworozi nk'uko abanza kwitinya ibibazo size inkoko nzamenya uburwayi bwazo se nzabona amasoko mbese umuntu yibaza byinshi atarinjira mu mushinga
byagufasha igihe kingana iki kugira ngo utinyuke se
kugira ngo ninyuke byamfashe twakoranye urugendo rw'amezi nk'atatu amugura nyigisha nkajya ku kiraro cye tukirirwana ninjiramo mu kiraro nkamenya umushwi icyo ari cyo ukivuka uko wakora demarage nka uzamura turi kumwe maze gutinyuka rero ubwo nanjye ninjira mu mushinga
ubu ufite inkoko zingahe
ufite inkoko 1,000
ni nyinshi bigomba kuba bisaba akazi kenshi ariko kwita ku nkoko cyangwa ntibigore
akazi kenshi cyane ni ukuvuga ngo ubundi iyo ugiye mu kwezi nk'uko bisaba ko ubyigira mu bwawe ntabwo ari akazi uharira abakozi ugomba nawe kuba uhari igihe cyose ugakurikirana umunsi ku wundi kuko inkoko ni itungo ryoroshye cyane mu kuba ryakwandura mu kurwara kandi ikaba ryapfa vuba utari kurikiraniye hafi ariko kandi kurekeneye hafi rero ugatanga imiti mu gihe gikwiriye inkoko zawe zibaho kandi ni itungo ritanga umusaruro
ubu ni ikintu ugomba kuba wishimiye kuba warabashije gutinyuka ukaba umaze kugera ku nkoko 1,000
binashimisha cyane kubera ko mbere nanjye nakoreraga leta ariko ubu numva ko rwose ubu bimfashije cyane kurushaho
hari umusaruro byari byatanga cyangwa
oya byarawutanze urumva imyaka itandatu ni myinshi umuntu arimo byarawutanze cyane
uragurisha hanyuma nawe se hari abantu baza kukwigiraho
ubundi nanjye Anyensi amugura twari turi mu nkoko za saso amaze kumugura nanjye ninjiramo nanjye nkajya ntegura imishwi nkayitegura ukwezi yagira ukwezi nanjye nkayihereza abaturage nabo bakorora icyo gihe yaje gufata inkoko iwawe nawe abarimo kwigiraho nawe ugenda umubwira uko azatwara inkoko ze uko azazitaho
ntabwo gurisha ubumenyi umuntu araza nawe ukamwereka inzira agomba kunyuramo
yego ubundi ibijyanye n'ubumenyi ubushaka cyari yo mbona ibyo ntumva mwohereza kwa Nyesi niwe unkuriye niwe kuko ibintu by'amahugurwa ni ibintu bye atanga amahugurwa rero ugifite ubwoba utaratinyuka mu connecta na nyinshi bagahura akiga yakubye agiye gukora akaza nkamuhereza inkoko.
Bavuze ko mwagiye anyese yabahuguye icyo gihe abahugura ugabonaga abantu bashishikariye korora inkoko ari abagore muri rusange cyangwa hari mwari muvanze
kare tuvanze ariko kabona abagore babishaka cyane. Abagore kuko urumva izira saso anyese aduhugura yerekaga umuntu ko n'inkoko 20 araho zagukura. No abagore ni babandi bagakeneye amafaranga make ya hato na hato. Abaro biyashishika kuza kuvuga ati koko amugana mvunguze ngo 20 najya ngenda nagurisha amagi nkagura umunyu nkagurisha amagi nkagura amavuta ibintu nk'ibyo. Rero abonye abadamu ese batinyuka no bana umushinga kandi ukaba ari ikintu yakora ari no mu rugo iwe. Akita ku nshingano zo kwita ku bana kandi akita no kwirya tungo rye. Abona bari bo bashishikarijwe cyane rero kubyinjiramo cyane.
Neka ku murongo wa telefone ndaza kugarukaho mu kanya. Reka twakire Constante Maniriho wiriwe neza. Yego. Wowe ufasha Anyesi, bambwiye ko ufasha Anyesi w'amahoro mu bijyanye no n'ubworozi ndetse n'ibijyanye n'ifumbire. Ako kazi kameze gute? Bigutwara umwanya ungana iki? Bigutwara ingufu zingana iki kwita ku nkoko?
Murakoze cyane inyamakuru ndetse n'abadukurikiye ku gihugu cya Amerika. Akazi ko mu nkoko ubutanzi bisaba kugashyiraho umutima, ugashyiraho nturangare. Urebye mu gitondo, ubyuka mu gitondo, ubyikorera amasuku, ubyisinyweramo ibyo biriyamo, ukazigaburira, ndetse urebye ntabwo bishobora kugutwara amasaha abiri byibuze. Nk'ahantu dufite inkoko 2500 ariko ntabwo bishobora kurenza amasaha abiri byibuze mu gitondo, kuziha amazi no kuzigaburira
no gusukura. Hanyuma ibyo mukuyemo mu imyanda mukuyemo nanone hari ibindi muyikoresha ni ibiki?
Yego, ubwo no kwikorera amasuku, amasuku ntabwo ukoze buri munsi yo mu kiraro yo gukuramo imyanda ziba zatayemo kuko ntabwo ziba zanduje cyane. Ni ukuvuga ngo bishobora gutwara nk'ibyumweru 2 cyangwa 3 bitewe n'uko bingana. Iyo myanda rero ivuyemo tuyikoresha mu buryo 2, kuyikoresha mu gutunganya ifumbire ndetse no mu gukoresha biyogazi.
None se iyo fumbire ni mwe muyikorera cyangwa hari ubukundi mushobora kuba mwifashisha umuntu yenda wize iby'ubuhinzi n'ubworozi kugira ngo abafashe kwitegura?
Oya, iyo fumbire twe tuyikoresha.
Mwarabihuguriwe nabyo?
Ego, twarabyigishije. Duhe hano dutanga amahugurwa mu gukora iyo fumbire. Atanga ubworozi bw'inkoko kuva umushwi ukiri mutoya kugeza ukuze, ndetse bigamije gutunganya ifumbire.
Hanyuma iyo biyogazi yo wayitubwiraho iki? Iyo biyogazi yo wayitubwiraho iki? Iva hehe?
Biyogaze iyo dukoreye mu kiraro. Halo,
turakumva.
Biyogaze iyo dukoreye mu kiraro ifataho amatoto makeya, bivuze turadufata nk'ibiro nka 20 uvanga n'amazi ufite ahantu tuvangira tukabishyira mu kigega biyogaze yivangiramo, byamara kuva muri iki kigega bigasohoka. Ibyo bimaze gusohoka rero ni byo dufata tukavanga na bya bindi biba byasigaye, kubera ngo dufata byose biba bisohoka kugira ngo tubishyiremo, tukabivanga n'amazi ndetse n'ibindi byavuyemo biyogaze n'ibindi bindi tugenda tuvangamo, tukabona ifumbire itunganyije. Ibyo byose bishobora gutwara mu gihe cy'ukwezi mu gutunganya ifumbire. ariko byagize ibyaje n'ubishyizemo wenda ugashyira muri 2020 bishobora kumara ibyumweru bibiri cyangwa gushyiramo iyo biyogaze rero ikora nk'isanzwe.
Yego, biyogaze ni mwe muyikoreshereza mwenyine aho ngaho?
Yego, ni twe tuyikoreshereza turagutegera ku rwego rwo kuba twabona amasitati dushyiramo kugira ngo tuyigurishe kuko ntabwo tuzi niba binashoboka ko nta bundi bintu dufite kuri byo.
Anyese, urateganya kuba waha biyogaze abo muturanye se?
Ye, murakoze cyane. Ndimo ndabiteganya, ndimo ndabishakaho ubumenyi kubera ko ubwo nari ubwo mbona mfite uyu munsi nubwo kuyikora nkacana nkateka ariko aho mbitangarije ko biyogaze nkoresha y'amatotoro y'inkoko ari nziza irateka bigashya ibana nyinshi nka buri cyo nyikoresha nibwo natangiye kubona abajyanama bambwira ko bishoboka no kuba yashyirwa mu macupa ikabikwa umuntu akayicana igihe abishakiye aho kugira ngo imupfane ubusa. Ubwo rero biri muri gahunda zanjye kandi ndimo ndabishakamo ubumenyi. Ibintu byose ni inama n'ubumenyi n'amahugurwa, nanjye ndimo ndabaririza aho nakura ubumenyi bwamfasha gukora icyo gikorwa cyo kuyigeza ku bandi. Murakoze.
Murakoze nawe. Reka tubanze yenda dusezere kuri Constante, ndibaza ko inkoko zishobora kuba zimukeneye. Constante, hari ikindi wifuza gusangiza abakunzi b'Ijwi rya Amerika bo mbere y'uko tukurekura?
Murakoze. Ikintu nababwira rero, n'ubundi nacyababwira kuri biyogaze, iyi biyogaze ikomoka ku nkoko ifite imbaraga nyinshi ku buryo ishobora kugufasha mu bintu bitandukanye, harimo wenda ku bantu bagura gaze nibo bazi ibiciro bya gaze isanzwe ahantu igeze, kuko umuntu utana biyogaze ashobora kumufasha mu gusuvinga amafaranga yakoreshaga mu kugura indi gaze akaba yasuvinga akayakoresha ibindi. Icya kabiri, biyogaze nta myotsi izana mu gikoni cyawe, nta myotsi izamo ishobora kugufasha rero. Hari ibigo mu gikoni cy'umuntu ugasanga cyabaye umukara bitewe n'inkwi cyangwa se amakara. Ibyo rero bigufasha mu kugira isuku mu gikoni cyawe. Ikindi nawe nakivuze ni mu gutunganya ifumbire, igufasha mu gutunganya ifumbire. Ibintu bimaze gukoreshwa muri biyogaze ntabwo tubipfusha ubusa, ahubwo tubikoresha mu gutunganya ifumbire ikoreshwa mu gutera imyaka itandukanye.
Ndagushimiye cyane rwose nawe Constante kuba wemeye kudusangiza ku bumenyi ufite mu bijyanye n'ifumbire na biyogaze. Urakoze cyane. Ubwo nihagira uhamagara ashaka kubaza ibijyanye na biyogaze cyangwa n'iyo fumbire, turongera tuguhamagara umusobanuri. Urabyemeye se? Yego, reka noneho tusubire ku murongo wa telefone. Frederic Sarupango, uranyumva?
Muraho neza, Ijwi rya Amerika.
Muraho, urahagana?
Mererewe Iburega mu karere ka Rulindo mu majyaruguru y'u Rwanda.
Yego.
Bo, icyambere nagira ngo mbashimire kuri uwo mutumirwa mwari mwadutumiriye, kuko aradusobanuriye kuko umuntu yumva aranyuzwe. Ariko twumvishe ibintu bisa nk'aho ari bishya, kuko twebwe akenshi twabyazaga umusaruro yaba ari mu buryo bw'amagi cyangwa se mu buryo bwo kuba twazi nk'abacuruza nk'aboroye inkoko z'inyama. Ariko ibyo bintu ndumva mu cyaro cyane nk'atwi Rulindo ntabwo byari byagera. Ahubwo ni uko numvishe mukwiye ku murongo twamwifuzaga nibuze ngo abe hakorwa ubukangurambaga.
Uravuga nde?
Uwo musoje mbere y'uko munyakira wasobanuraga uburyo kizi byazwamo biyogaze.
Nta kibazo.
Kwagura ubukangurambaga natwe dutuye mu byaro tukabisobanukirwa, kuko usanga umubare munini nubwo nta bushakashatsi nakoze abazoroye dutuye mu byaro, kandi hari imishinga ifatika dufite n'abaterankunga badufasha mu korora inkoko. Ariko iyo ako kantu gasa nayo gisara kiyongeyeho, kuko amatotoro yazo yabyazwa uburyo bwo gushakamo ibishanwa biradutunguye ahubwo uwo mushinga ntabwo twari tuzi ko uriho ahubwo nibabyihutisha natwe bitugere kuko n'ubworozi dukora kandi dukunze
nta kibazo Constante dushobora kumugarura cyangwa se na Nyesi nawe arabizi nawe yakubwiraho byakenerwa tukazana Constante
yego aho bikenerwa cyane mu muzani kuko njewe birantunguye ni n'ubwa mbere nabyumva n'icyo cyatumye nifuza gutanga igitekerezo nkibona kuri poste na ba imparitse akazi ndimo ndabonereka mbanze nanga igitekerezo mbaze n'ikibazo ko ingamba bafata kubigira ngo babigeze hano kurumva ni ibintu byiza muri iki gihe bicanwa birahenze ariko ubaye ufite ukazora mu buryo bw'amagi mu buryo bwo kubazibyaza umusaruro bw'amafaranga ndetse ukakuramo n'uwo musaruro wundi ndumva byaba ari akarusho ahubwo dukeneye kubisobanukirwa byimbitse murakoze
urakoze reka mbaze madamu Anyese bumvise ko abantu mubateye inyota uratega
murakoze cyane
ateganya rya ariko bageza
bumenyi nibwo nifuje gusangiza abagenzi banje baborozi hirya no hino mu gihugu ariko maze kubona ko n'abataraborozi bitababuza gucana biogaz ibyo rero bishatse kuvuga iki rwose aborozi hari byinshi byatwihishe nanjye nakomeje ku igitekerezo cya biogaz nakizanye ngikomoye kuri biogaz y'inka aho nabonaga nyine aborozi b'inka bafashwa no kugira biogaz ikoresha amase y'inka habona ko ari leta ari imiryango itegamiye kuri leta ibishyiramo imbaraga mu rwego rwo kurengera ibidukikije hagabanywa ibicanwa bitema amashyamba ubwo rero ubwo batoranyaga abafite inka imwe ebyiri ngo bubakirwe biyogaze njyewe naravuze nti mfite inkoko nimunyubakire biyogaze ikoresha amatotoro ikintu babanje kugishidikanyaho bakigaho igihe kinini barabuze umwanzuro bafata bavuga bati ko tutabizi iby'inkoko niba byakunda byaje kugeraho ndababwira ni njyewe ndashaka ko bibaho ko bikunda kuko bikunze nanjye nta kibazo cy'ibicanwa nagira kandi mfite amatotoro ubwo rero byarangiye kuko habayeho kubaka icyo kigega gikoreshwa mu gutunganya biyogaze babyubaka nk'uko bubaka iby'inka hanyuma njyewe mu mwanya w'amase y'inka nkoresha amatotoro ubwo rero nza gusanga kuko hari izo nari naritegereje z'inka naje gusanga imbaraga amatotoro afite aruta cyane imbaraga amase y'inka afite hanyuma biza gutuma rero maze umwaka nshana nibwo naje kugira igitekerezo cyo kuvuga ngo ngiye kubimenyesha n'abandi bagenzi banjye babimenye ntangira kubivuga mu makuru mu maradiyo
bivuze ko ari ikintu cyari igishya wowe wari ugize icyo gitekerezo uti nimumfashe mu nyubakire nanjye ndebe ko nakoresha amatotori byafashe igihe kingana kimwe muri iryo gerageza kugira ngo urebe niba bishobora kugira icyo bibyara
bamaze kubaka dushyizemo ibishingwe bya mbere ibyo twita amatotoro byafashe amezi abiri kugira ngo bifate amezi abiri rero biterwa n'uburyo ibishingwe bishya cyangwa biboramo aho biba byashyizwe kandi byaterwaga n'uko amatotoro afite amoko y'amagaze menshi ubwo hari ibimenyetso twabonaga ngahamagara b'abatekinisiye bakareba bakamwira bati kubera ko harimo amoko menshi y'amagaze ya yindi yo gucana ntirivangura ubwo rero bimaze gufata mu mezi abiri yo kugira ngo byicagure iyo gucana iryo ukwayo noneho dutangire ducane byahise birangirira aho ngaho noneho dutangira gucana nta kibazo cyongeye kubamo kongeramo ntabwo twongeramo byinshi twongeramo bicya nk'uko Constante yabikubwiye twarabikoranye babyensaya hari ariwe mukozi nari mfite turabikorana kugeza n'uyu munsi ubwo urumva we tumaranye umwaka urenga turi kumwe mu kazi byose rero arabizi kuko bamugura abireba nanjye abo mugura mbahugura abyumva n'abireba
reka noneho ubwo mbaze madamu Solange nawe wagerageje Solange we wari wagera ku ntera yo gukoresha nawe biyogaze watubwiye ko ufite inkoko igihumbi nazo ni nyinshi zishobora gutanga amatoto arahagije ndibaza wari wabitekereza wowe
ndabitekereza ariko ntabwo ndabishyira mu bikorwa kuko twe dufite biogaz ikoreshwa n'amase ariko ukabona igira imbaraga nkeya noneho nsuye anyesi ndebyiye mbona imbaraga iyo ifite wenda bateko nk'ibishyimbo bigashye kuko nyine ngona bitashya mbona ko ari ikintu nanjye ngomba kuzashyira mu bikorwa ubwo rero n'ubundi nabyo biri muri gahunda
yego none se yego
nabafasha kumva neza ntabwo kugira ngo cane biogaz bisabye noneho umubare munini w'inkoko
bisaba iki
ibikoreshwamo mu gucana nibikeye ugereranyije n'imyanda tuvana mu kiraro cy'inkoko
oh nagira ngo bikenera inkoko nyinshi nyine kugira ngo aboneke amatotoro menshi
oya oya icyo nacyo gishobora gutuma abantu babyumva nabi batabisobanukirwa niyo mpamvu tuzajya tugenda tubahugura kuba wacana biogaz ntago bigusaba inkoko nyinshi ni ukuvuga ngo niyo waba ufite inkoko ijana uhorana wenda nk'iz'amagi ziba zimara igihe kirekire ni ukuvuga wacana biogaz aho bizagusaba byinshi ni mu gutangira gusa mu ntangiriro ariko iyo watangiye gucana utangira kugenda ukenera amatotoro make mu cyumweru make mu cyumweru ni ukuvuga rero ngo niba woroye inkoko igihumbi ntabwo ayo matotoro yose niyo ahinduka noneho ifumbire kuko ni menshi havaho ibiro 10 cyangwa 20 mu cyumweru bitewe n'ibyo uteka kandi mu nkoko igihumbi ushobora gukuburamo imifuka igera no muri 20 buri byumweru 2 urumva iyo mifuka 20 ntuzayicana rero ahubwo iyo mifuka 20 uvanyemo ibiro 10 cyangwa 20 ibindi byose uzajya kubigiramo ifumbire nziza yo kujyana mu murima
hanyuma se mu bijyanye no kubaka sinibo kuko wabyise kukubakira nyine kugira ngo icyo kintu kikora biogaz kibe kihagaze kihari bigenda gute bitwara amafaranga angahe kugira ngo ubashe kucyubakisha
urebye kuko byubakwa mu bikoresho bisanzwe by'amatafari ahiye n'isima n'ibigega batukura mu butaka bakubakamo ni ukuvuga rero ngo biterwa na metero kibe ushaka y'ikigega niba nka metero kibe enye ari nayo nkoresha nta mu gutangira urumbashize umwaka urenga wenda amafaranga nka miliyoni yarashobokaga kuba yacyubaka ariko ubungubu wenda ibiciro n'ibikoresho by'ubwubatsi nibyo bihindagurika byakwiyongeraho amafaranga hakwiyongeraho andi kuko ibiciro bigenda bihinduka bizamuka
yego turimo tugenda tugana ku musozo Solange nagira ngo mu gusoza rwose ugire nk'inama muri makeya waha cyane cyane abadamu ku kiganiro cyo kwa kabiri n'umwe hariko abadamu ubahe inama muri makeya
yewe inama naho abadamu bagenzi banjye na mbere niyo gutinyuka yo gutinyuka bakinjira mu mushinga kuko ubworozi bw'inkoko nabushishikariza buri umwe wese ni umushinga mwiza ugufasha gutera imbere mu gihe gitoya rero kuko twagize n'amahirwe yo kugira amoko y'inkoko atandukanye nk'izo dufite zitwa saso yororwa nk'inyarwanda kandi igatanga umusaruro itagusaba umwanya munini cyane ibiryo byinshi bidasanzwe ifata n'ibyo mu rugo rero nabagira inama yo gutinyuka niyo wahera kuri 20 iyo wahera ku 10 urazamuka ukazagera ku kintu wumva kizaguteza imbere mu gihe kiri imbere
ndagushimiye cyane
urakoze
yego madame Agnes w'amahoro nawe akajambo kanyuma dusoza inama waha abadukurikiye
murakoze cyane inama naha bose niyo nahera ku badamu nababwira nti rwose ibyo gukora birahari ntawakiganyiriye ngo yabuze akazi cyangwa yabuze icyo gukora ibishoro biratandukana iyo ufite igishoro gitoya ukora bitoya ariko bikazagenda bikura nta na kimwe gitangira gikuze ahubwo bikura buhoro buhoro hanyuma ni n'uruhande rw'abagabo nabo rwose uyu mwuga dukora w'ubworozi bw'inkoko hari abagabo benshi tuhuriramo bawukunze kandi nabo bakora ya mirimo tuvuga ngo isaba umwanya isaba isuku isaba gukurikirana ibyo byose bakabikora neza
ndagushimiye nawe
umushinga mwiza rero ndabashimiye bazawukore kandi tujye tujya inama
yego yego urakoze cyane madame Agnes Uwamahoro ndashimira badukurikiye bose abatanze inama n'ibitekerezo n'abajije ibibazo byatumye turushaho gusobanukirwa ndashimira George wadufashije ku buhanga bw'ibyuma na Geoffrey Mutagoma, njye mwumvaga kuri mikro, ni Eugenia Mukankusi. Mukomeze kugira ibihe byiza.